wano bambi nejirulira ngabwe funyo mulunja na mbutabuta wangumya nse wenaulira ukubera nange tulinjabulira bambi tulumya kumaone kulaba kubulamu bwange busanyu kandi nawe kumawo daba kumutima gusulawo kumawo kulabe kusulawo laba mutima gunemedde kukubera nawe njagala kubera
www.djericom.com.